Yo, 1960, explain CJ. Chinkum Nakamura, 1960. Renyoki, let's go.
Morgan 15 assigns like it's 24-7. I've been in hell on Mera, straight from the heavens with a battalion full of demons. Mega than the stallion, spray amid the commons. Some supervers that feed the salmons. Omera okani ya msoto, lakini nonyola e ghetto. Kayole ya basuweto, deli na samba loketo. When I go uptown, house down, I bring the town down, downtown. I'm oko macho Mera, this a hit nigga. I keep on hitting you, feel the beat nigga. This flow is beating you, you might be done with me, but doesn't mean I'm done with you. It's strawberry wa mayogi, tu spivane kina kupimo jafika VCT. Usinsome it for foiling ada, saini CBC. Yondogo ya kusoma shule za CDF. Kidato za huku ghetto, chuo ndani ya ploti. Kayole hapo soweto, my definition na vitu siyezi explain. Exam nilisoma ndo nipate deep plane. At pass off an onion, pass off a cockroach. Yo masoma yuwezi leta sembe juu ya meza. Sonda wapora hadi waniweke kwa jeneza. Napiga koto kimangoto bila kubembeleza. Kidungi kwa kiuno mshipi sijalegeza. Zibri tulia, mini kupore. Ama kesho patikane city mochare. Chome chemusha medulo blangata, barabara ni moja dofika. Kange langata putia city mochari. Geto tunamado tunakufa tunaziko langata. Geto tunavuta tunachizi tunafia tumedulo blangata. Geto tunafungo kamisi yeah. Sika pala weka kwa singo yao. Next stop Mano City mochari. Sika pala weka kwa singo yao. Next stop Mano City mochari. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata zero. From sufuri na husband ni ya hero. The rain is coming no miracles biru. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata zero. From sufuri na husband ni ya hero. The rain is coming no miracles biru.
Spending gori mini rapper. Yes, I'm sewa boli mini mholi. Mini master, yo, bado mini ngori. Okay, leta ngori. Kukurusha juu design ya lori. Unajifanya mayompa, ndisha juu iyo longi. Sema wagwan, sema wagwan, eh. Mindo wagwan, mindo wagwan, eh. Mindo leta light kwa giza. Mindo penda madem kwa meiva. Nasikia kuchapa na joka jaiva. Nimefika na wakati, siko idha ya chapati. Ni wakali na wakati, kwa makali unipati. Zangu ni mangua ijo, niko kwa mziki juu ya do. Kamekazwa sana zidi cho, nikitambo sana biki cho. Nikichekelewa na mangeus, sifiki cho. Mipenda rabana sana, juu anadufanyana. Ata kati ulizaliwa na mama. Apa kati unapigwa unanyambwa. Spendi wo, spendi vita, DJ Mo. Mix eater, asika pita, alipita. Uku juzi, wamebaki wa atuwani mbuzi. Mama juzi, upenduzi, kunywa uji, unaudhi. Nisi mkamba, mini uzi, zima udi, acha ni rudi. Max udi, nyuma si rudi. Dawa use, designer, tissue paper. Tupige collabo, John Dawa Beba. Mi wapenda, misi eta. Fanyeni kwenda, soma kalenda. Everyday, mina make, step. Hustle daily, six pack. Machiavelli, Machiavelli, Tupac. When I wake up in the morning, toothbrush. Come closer, don't blush. Ay, mchaina, anadai chai. Ame kam kutu chai. Unapenda medarati gani matembe. Shuka kwanza tu skume gari ndo twende. Paka mbaya ndo ujue mesijali. Kwanza jo tuko mbali na Kigali. Wamekwama wapewe skuma na ugali. Mindo lazaga na 6 over 6. Yondo password, liza nime lock. Amweze ni unlock. Sikia mlangoni kume knock. Na kejani niko na sister ya Enoch. Acha dubonge, acha dubonge. Let's talk.
Sika pala weka kwa singo yao. Next stop Mano City mochari. Sika pala weka kwa singo yao. Next stop Mano City mochari. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata zero. From sufuri na husband ni ya hero. The rain is coming no miracles biru. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata zero. From sufuri na husband ni ya hero. The rain is coming no miracles biru.